nikuimbie jinsi ulivyo ku roho yangu na ikuimbie jinsi ulivyo natembea nanguka najafuka najifuta nainuka naondoka mbe happy na ulinzi nanitunza nanepusha na ushenzi upo nilipo OMG you set me free I see ever see yangu na iku imbie
wanadamu meni attack na ukani parilifu nafata vide tuwe unataka ni kule mimbivu minataka maisha milele so moto majivu misiwezi njia mbili moja kulia wendo jivu I see people leave, positive, negative tuna face, matatizo, tunapambana, tumeachieve umeni set me free, I see ever see dunia yangu umenipa, I'm free now
Roho yangu Ikuimbie